samali uyinkomo zami ngisebenzi yamama wami akusenani ngobusekhona umamncane wami rest in peace mama wami ukububa busekhona ngawe yagiya mali uyinkomo zami ngisebenzi yamama akusenani ngobusekhona umkhulu
Please call me, oh, show me.